Ebyonga bishali bitya bakulembeza basomero lya Namayemba Primary School, Muslim Primary School elisangibwa mu Town Council ya Namayemba mu district ya Bugiri, nga bakulembeddwa omukulu w'essomero Maganda Noho. Bavuddeyo ne bakubira omulanga gavumenti ey'wakati ebadduukirire ebongere ku ntebe, ssaako n'ebibiina abaana mwe basomera, kino kibayambeko okutumbula ebyenjigiriza mu ssomero eryo. Okusinziira ku mukulu w'essomero erya Namayemba Muslim Primary School Maganda Noho, ategeeza nti mu kiseera kino baweza abaana 95 era nga n'abalala bakyeyongerako, wabula ategeezezza nti z'entebe ssaako n'ebibiina abaana mwe basomera byakekwa nnyo ku ssomero eryogerwako erya Namayemba Muslim Primary School erisangibwa mu disitulikiti ey'e Bugiri. Voice of BBC Agalese.
Pesa abaana 90 nga bwe bakoberi 95 awo, so tuli kufunawo okusomozebwa ebityamo obubaka buno bujja eri government, Namayemba Town Council LC3, then Bugiri district as local government and Bugiri district as local government, nti ebityamo tebiri kutumala kati n'ebibiina tebiri kutumala, ebindi biri substandard bikaire ino ebyo byetaaga bibe nga biba demurosity tufune ebibiina ebiyaaka. So omulango ogwo ngukubira government ebeke tuyamba mwecho mwebale ino mwebale nsigala headmaster na mwema mzimu primary school.